my baby. You're special for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Macho yake tumirojo, amepanda juu toru, kachoka bajaji kwenda kwa miguu, nikampeleka shoru, frati tumbo nyuma kichuu, nie atani uwa uyu, sa kwa nini asipende makuu, kwanza hatozi ushuru, kama pesa sabuni ya roho, basi yeye ndo roho yangu, wenyama bichi mikipenda roho, oh, nichune mimi mwandani wangu, nakukunda, nakukunda chane, kwako breki nimetulia, ah. Nichune mpaka uhakikishe nimefulia, ah. Anything for you, iwe kwa panga mitutu, I do, I do. Everything for you, ooh. Anything for you, chochote I can do, I do, I do. Everything for you. Sina vigezo vya kuhongwa, kwa nini asiyumwe? Sina vigezo vya kudumiwa, vya kuchambwa, kwa nini usichawe? Si una vigezo vya kupigwa, kwa nini usipigwe? Utamu wangu lo papa, papa, some maji papa, papa. Kinyuri, nyuri, nyuri ka, kipa langu lina daka, daka, na mino striker, striker. Muda mwengine ni kocha, nipo site na mjengi ya shemeji, yote kumfurahisha my baby. Asichita, anibebe kabeji, anipe chuku chukula kienyeji. Najidai, nikiwa na ye, napata furaha. Niporadhi, hata shipe ye, nishinde na nja. Miwarahi, kumuanga ye, sikati tama. Kumteka, lada nisikwe mie, la sifyo bala. Anything for you, iwe kwa panga mitu. Siana vigezo vya kuhongwa, kwa nini asiyo? Siana vigezo vya kudumu.